Hayi Zanefa pho angithi hayi uyishayele le ngoma baxove endoda nginikeza isibusiso sobanikazi wayimike manje ke ngifuna ubagxilaze uphinde ugxilaze uphinde ugxilaze uthi ubaxove uphinde ubagxilaze uthi usobagxilazele uphinde ubaxove hayi yakunika-ke le nto yakwakhuhluza ungene wendoda uyinikezwayo uyakekho umuntu oyophikisa-ke manje ngoba oyophikisa izophinde iqala iphinde igxilaze iphinde ixove igxilaze
ukhulumile umkhulu trizeke
isikhathi sokuxovaawuxovefananiukhulumile
umkhulu
Yeah.